Syrobeats.com.
Simanyi chena kuwanze mukama kubyokoledde kya mazima byobingi. Simanyi byena kuwanze mukama kubyokoledde kya mazima byobingi.
Katonda wangu akumye okugwa bulungi, wampisizaawo ne mu bantu abangi, abenugwa batanjagaliza nabo bangi. Waliwe yangamba tisiriyitawo, teyamanya ndi Katonda yasalawo.
Ajawe bibigwe byoyagala bibeewo, nalemerako kyovola banga nayitawo. Kati banewuunya kati beebuuza jakasajja kayitawa, nabonabonanga simanyi tindibaawo. Kumbe Katonda nga yayina byassaawo, kati labalabala bajendi weewaawo.
Simanyi chena kuwanze
mukama kubyokoledde kya mazima byobingi. Simanyi byena kuwanze mukama kubyokoledde kya mazima kakwebaze.
Katonda wali siraba yagamba, tovola banze ne dansi musomba, gasombera yenze kuba yanyamba. Sitani ne sisemba, nali negomba naye kati segomba. Anti buli kimu kyenjagala yakimpa, mane yazimpa kizimbe kyekyo, motoka kyekyo. Mazima sibanja tebammanja,
aye mukama Katonda nyine guru nensi, ekitiwa netendo nze nkiza gyoli teryali kunkyaya. Simanyi chena kuwanze mukama kubyokoledde kya mazima byobingi. Simanyi byena kuwanze